Yeah. A dragon in Mali, money, midi man, are dedicated to many man in the rest entertainment, midi bad. Twitter, quick up the dance. You know that?
Fanya kazi na bidi, hakuna cha kufanya. Fanya kazi na bidi, popa de chenu nataka. Fanya kazi na bidi, hakuna cha kufanya. Fanya kazi na bidi, popa de chenu nataka. Fanya kazi na bidi, hakuna cha kufanya. Fanya kazi na bidi, popa de chenu nataka. Fanya kazi na bidi, hakuna cha kufanya. Fanya kazi na bidi, popa de chenu nataka. Fanya kazi na bidi, vumilia na hali. Katika jasho yako bwana kuna mazuri ndani. Usichoke nayo ndugu atajua kali. Everybody nadi walk. Keep on the chance when you drop it away. Brother will never get again. Many people looking for the ball that you have. Please maintain it now in score ya goal. Manya kwa duni tulia kovikula. Brother vamo vyo kunyumia ndaba vikukoya. Chiva momo tema kukunonyo vokutula. La baby gambo vyo kutula. Ni timiti chimoro jeni bedi kodi genu. Kribedi kodi nyeko. Medo jono neko kiweyo kodi jere. Mendo mbazi nyeko.
Hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi.
Opate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi.
Hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi.
Opate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi.
Hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi.
Opate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi.
Hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi.
Opate chenu nataka.
Amana bada ndandi. Vaccine puro muta bita ndandi. My girl, olipo bana style gonna lipo pina mind gonna wine bana shit gala my chapter please. Get bana sit gonna get bana race gonna sit on the speed gonna get bana sight. Passion your style gonna work bana hard gonna strike for the good never strike for the bad. We come on the grind gonna creep bana top that's why me a sit never race the race. We hustle for the life never hustle for the day that's why me a present this for the race. Many men say that one is bad but me man I say that one is good. Walk, my brother. Walk for the good, never walk for the bad.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Life is that journey, that's how we are hustling to make a go devil come back up to the jungle. Bad mind people, them say we are local. But go take good money, we got this some local. Let them talk while them talk with some other. Double price back so we know it's so better. Based on the base, make a good combination. Let them say what them say we so good. The thing that we do is so better by far. The fun is the judge, me no judge of myself. We don't fear them, so we don't fear them. Every day price, man, I don't fear them. Fox and promoter, you don't fear them. Twitter, I know you don't fear them. Drug in Mali, you don't fear them. Restart entertainment, bad man, we don't fear them.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Fanya kazi na bidi,
hakuna cha kufanya.
Fanya kazi na bidi,
popate chenu nataka.
Rest entertainment, Dragon Mali, Vaccine Pro, Death Christ, Peter Pan the Bench, Pull it and Roll.